sida diinta islaamka qabta insaanka inay karaamadiis iyo sharaftiis la dhowro diintana qabta macnaha in dhaqan ahaana qaba qofku bini'aadinka inay sharaftiis la dhowro had gudubyo badanaa ka dhiyaayaan oo tacdiib badana dhiyaayaan taasna caalamku dhan ku dhiyaayaan macnaha inay arrintaasay to walla ku qabado meel eraayo islaam wada jeesada maalintu maalinta lin astaamayo macnaha inay iyo naga maalinta xuquuqul insaanka insaan badan iyo sida hadda tacdiida dumarka lan jeesado ciyaalka lan jeesado tacdiib badan ku jira meelo kuma dhaca caalamka wadankan oo kala meel eraayo sida dagaal soo kale ka jiraan barakaca dadkan dhibaateysan intaas dhan walay kuma dhaca xuquuqul insaanka kuma dhaca meel eraay inkastoo waqtigan ciriiri ay waqtigan kuleeliyo horta markan koray ta wali faylaayta inaan cudur daar aan ku dhiibo een kasto farsamadii uu gadaal uu ka dhigni barnaamijka xilligii lan ka tala galay taasna cudur daar ku biya iraa lagalin ay raal lahaday maadaama dad badan oo ka danbooyaan meel eraay soo amow ka hadalow een gudoomiyaha xuquuqul insaanka haweenka iyo arrimaha bini'aadnimada xildhibaan cabdi cabdiraxmaan cabdi een magaca south west ka hadalow gudiga een xuquuqul insaanka magaashay ku hadalow iyo maalintu eed aan wiin inay la qiimay in baahanta xuquuqda insaanka la ilaaliyo in baahanta ahaatee meel eraay usta
inay aan hakooba inay aan kelmadaha hakooba fade een may ba jeela insha Allahu anoo ka hadalow maalinta magaca naafada koonfur galbeed Soomaaliya een may ogdiinaha insha Allahu may ogdiinaha een waana dareemasaana geeka maylan doodaha la bandhiga in maalinta xuquuqda adduunka ata lan weelba xuquudis in liin dagaalamo in liin sheeg ata may baa tusaale maysan ka filana dadka tan tafadhi markii aan ilaanko iskaan oo kooni lagu reebo maana meena marta gaadna iskaan oo kooni dadka la waasho gaba dadka meega koobiniin dad la waasho gaba dad la waasho gaba meega hadan bilaan hade wana meena marta gaan laakiin wuu isku kooni saasaha galni en anoo maga naafada ka hadalow may siin edaayay dhammaan mas'uuliyiinta malaaqada dadkan taa aragtideedan shaqeeyo ee UN ka kulli ma in sheegay in dadka xuquuqdii alla ka tumada lan falaan nu waydiyaan walaal nin goobadaan shaqada dalkana lagu giib giliyaan kursina la nin ogolayn dadnimana lagu falaan iniyeyin dadka naafada falla walaa doono gaabi ini dadka naafida ayin dadka la falaan haba walaan tan lahayd goor slogan ka rumeyin oo been hayn horta runga sheegay ma been sheegay haba been la falaa been hayta way laakin haba runli sheegow dadka la falaan oo dayn muraad leen kullahayn leen daneeyaan een heeda caalamkan aan falaan maamuladan aan falaan ku bilaaw gobol digmo heldebaanku yiji wasiirku yiji kulli lan falaan naafadu dayn muraad leen kullahayn haba la koy faruunyo ay lama bishwaal dhaqaaje walaal siin gobolada inta waal bimu ku jiraan waayo kun iyo 470 oo naafeb gobolkan baa tirog iyo ka noola tir registration yoma minal ayaam lang masuure habahi malaag haaboy aqoonyahan haaboy ulma haaboy wasiir haaboy haboogadi inta ka noola mayda laga rijare ma ha ku yarow absolute inni faana taasi daas inni faana taasi daas laakiin insha Allahu ilaahi abuuradi isu fane binaadan fadiyadiisa magno horto ilaahi noolay dad nool waan beledka ka noolan maamul leeyin nidaam leeyin mas'uuliyiin leeyin guddi fulin leeyin haween iyo rag aruri la wiin ka noolin saasana ka noolin laan qulay guddiina ma niyo abashaan in shaagana may aragow laakiin dan dad day muraad kule ma leh taasa daayan markaatin aan hayn markuu insha Allahu may ku aslaane een adduunyada ka faylay walaa hamoodi shishaagooda may koroon walaa tijaab walaa hoggaamada may siin jeedi aanay wasiirada xildhibaanka koonfur galbeed ee deegaanka dadkan leen dooradii kumida odayaalka dhaqanka oo deegaanku aragdeeda ku jeedeen haweenka aqoonyahanada ee maamulada kala duwan digmiyo gobol may sheegana iheeda UN-ka inay dadkaasi naafada masaakiinta walan gobatan dhulkuna ku gaado walnaan tartan هابي سين شاغا سان هل كودج الراو مالنت حقوقدا ادوك سي لاتين دبسين كوتا رونك شاغا سان ماي بفلان ان شاء الله كدبيتان وان ان شاء الله ودك اسنا فد حقوقي هنديدان وان سورنتان تاسا سين جيديان هابي لا هيرا لك نغدا انا ماي بو ان شاء الله كل ان شاء الله ودلني امرت قاد لهي كل برنامج شاك تلا غلفدني
كذب هدي الهي يراهدو maanta waa maalintii xuquuqul insaanka adduunka loo asteeyay een xilliga la asteeyay waxaan noo sheegay Vikram 1948 laakiin Soomaaliya way ka dambaysay ha ahaatee maanta waa maalin beesha caalamka caan ku ah meel kasto la joogo laga dhowraayo in laga tixgeliyo lana xuso loona mahambaliyeeyo okay anaga ka koonfur galbeed ahaan maxaan nooga aadan xuquuqul insaanka waxyaabo badan aan nooga aadan waayo anaga dadkeena dhibaato badan ay soo mareen shakhsiga bini'aadanka ah qof walba uu yahay rag iyo dumar xaq ayay leeyihiin dhirta xaq ay leedahay dhulka xaq uu leeyahay xuquuqul insaanka kaliya maaha bini'aadanka xayawaanka xitaa xaq ay leeyihiin marka xuquuqul insaanka qofka goormu u bilowdaa maalintuu dhasho maalintii calooshiisa uu galo habeenkuu ku dhibco ayaa xuquuqdiisa bilaabataa ilaa inta uu nool yahayna way jirtaa marka ilaahay mahadis waaye waqtigana cariiri nagu yahay xuquuq badan oo lagu tuntay way jirtay xuquuq badan oo lagu tuntay oo haddana wax badan laga qabtay way jirtaa laakiin waxa waaye hal mar wax ma la wada qaran karo wax markii la dhisaayo way dhib badan tahay laakiin duminta way fududahay marka waxaa loo taagan yahay ee hadda soomaalida dhibkii iyo colaadii iyo problemkii badnaa markay kasoo baxday waxay u tafaxeedatay inay waddankoodii dhistaan owlaadoodii korsadaan dadka xuquuqdoodii la dhowro dowladdii diyaar ay u tahay maamul goboleedada sidoo kale dhammaan booliska militariga cid walba waa in ay xaqiisa u helo waana loo diyaariyey waana loogu talagalay barnaamijyo badanaana loo sameeyey waxa ugu daran xuquuqda waxaa waaye kufsiga gabdhaha loo geysto iyo ilmaha la askareynayo ee la dhibaateynayo ee wixii doona laga sameynayo ayaa ugu xanuun badan waayo waa ilmihii berri waddanka qaban lahaa oo amba madax noqon lahaa amba wasiir noqon lahaa amba baarlamaan noqon lahaa marka qof walba oo shaqsi ah dadka curyaamiinta waxay leeyihiin xuquuq dhagoolaha xuquuq uu leeyahay kan indhaha la xuquuq uu leeyahay qof walba xaqiisa inuu helo ayaa ka go'an dowladda koonfur galbeed iyo dhammaan dowladda federaalka ee Soomaaliya marka haddii ilaahay yiraahdo insha allah waxaan rajaynayaa warka inaan ku dheeraado mar oo xilli kulul lagu jiraa
Honorable ministers, respected elders, ladies and gentlemen.
Wazirada xilbanaanada mudane ali marween.
International Human Rights Day is observed every year on 10 December.
En maalinta xuquuqda aadanaha waa maalin caalamka oo dhan lagu xuso maalinta ay ku aadan tahay 10ka December.
It commemorates the day on which in 1948 the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights.
Ee maalintaana waxaa la eeclaamiyay 1948 kadib markii qaramada midoobay ay isku yimaadeen oo ay fariisteen dagaalkii labaad ee adduunka.
Here in Somalia, which is emerging from more than 2 decades of armed conflict, this day has special resonance.
ee Soomaaliya markii maalintan loo fiiriyay qiimo weyn u leedahay sababtoo ah muddo 22 sano ay ka badan dagaal ku jirtay marka maalintan waa maalin aad muhiim u ah
The Southwest has just concluded the election of 69 members of the federal parliament
and maamulka koonfur galbeed hadda wuxuu soo gabagabeeyay doorashadii ahayd baarlamaanka ee dawladda dhexe 69 xubnood ah
in a process that broadened the base of participation and represented a milestone on the path to achieving one person one vote.
And tanu macnaha hadafku waa am ujeedkeedu yahay sanadka 4 sano kadib inay noqon doonto nin walba iyo codkiisa.
In particular, the right of women to participate in political life saw significant progress.
And doorashada hadda lagu jiray waxa kale ah mid la taaban karo in haweenkii qayb weyn ee libaaxay ka qaateen oo haddana participation ay ka heleen.
Women account for 20% of the MPs elected from the Southwest and played active roles throughout the electoral process as staff of the C8 and polling centers as well as delegates.
And haweenki baarlamaanka ku jiray Koonfur Galbeed iyo maamulka Koonfur Galbeed role weyn ay ka qaateen doorashadii hadda socotay ee Koonfur Galbeed soo gabagabowday. Han noqoto waxa kamid ahayn gudiga dib u heshiisiinta han noqoto gudiga doorashada han noqoto dadkii boolinka meesha codeynta lagu sameeyay han noqoto haweenka qayb libaax leh ka qaateen
Over the upcoming 4 years, we must work to ensure that women achieve the full 30% share of parliamentary seats.
And after the national social action, add by the daily donna in Hawenka Helan Hokoko, the Bakolki was sodden, said the Lugishi.
That were agreed upon by the National Leadership Forum.
Said the Equishi and that Kamalahada at the Ulla de Somalia.
We must ensure increased representation of marginalized communities.
Waxaan kaloo ku dadaalaynaa inaan hubinno ka qayb qaadashada dadka laga tirada badan yahay.
And strengthening the capacity of civil society to monitor and advocate on the electoral process.
Waxaan kaloo talaabo ka qaadaynaa oo aan tababari doonaa dadka civil society ama ururada arrimaha bulshada ka shaqeeyo si ay wacyigelinta u xoojiyaan ka qayb qaadashada dadka haweenka, dadka laga tirada badan yahay siyaasadda mustaqbalka.
Just as important as who is in the parliament is what the parliament does.
And muhiimada ay leedahay waxay tahay si ay ogaadaan baarlamaanka wuxuu yahay ujeedada loo dooranayo iyo qaabka qayb ay kale qayb wax ay ugu qaataan.
One of the major tasks of the parliament will be the continued ratification of international human rights conventions and treaties and bringing Somalia's laws into conformity with them.
And waxa kale oo muhiim inaan qayb libax ka qaadan doono tababarada iyo kor u qaadida aqoonta baarlamaanka si maaragtay ay u xoojiyaan caalamka sharciyada ugu sare ugu waaweyn sidii ratification waxa la dhahay sidii u saxiixi lahaayeen sidii dawladda ay ugu qayb qaadan lahayd sharciyadaas iyo qaabkii loo process gareen lahaa dhamaantood.
These legal instruments can have direct impacts on the protection and promotion of human rights.
Tan waxay qayb libax ka qaadanaysaa horumarinta iyo difaacida xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya.
For example, the Convention on the Rights of the Child ratified by Somalia in January 2015 now guides the screening of Somali security forces and is helping reduce the participation of children under 18 in armed conflict.
And sharciyadaas waxay qayb weyn ka qaadanayaan hadii aan ka taabano mid ka mid ah Soomaali sanadkii 2015ka Janaayo waxay saxiixday sharciga caruurta kaasoo qayb libax ka qaatay inay yareeyo inuu yareeyo sharcigaas askareenta caruurta dawladda dhexe ha noqoto maamul goboleedada ha noqdaan marka hadda sharcigaas la ansixiyay dartiisa waxa yaraaday askareentii caruurta la askareen jiray.
While building institutions at the national level, Somalia is also engaged in implementing federalism.
Dhisidda xataa centralic markii la leeyahay dawladda dhexe waxaan ka qaadanay qayb weyn si taasoo hormar gaarsiisay in maamulo la dhiso dalka Soomaaliya.
UNSOM is therefore working to mainstream human rights in institution building at the state level.
UNSOM waxay kaloo qayb ka qaadanaysaa tababarida gaar ahaan qaybta xuquuqda aadanaha ee wasaaradaha maamulka maamulada iyo baarlamaanka.
Our staff have in the past year delivered trainings to the line ministries, Southwest Assembly, civil society and media on human rights monitoring, documentation and reporting.
Xafiiskan qaramada midoobay gaar ahaan qaybta xuquuqda aadanaha wuxuu tababar u fidiyay wasaaradaha la shaqeeya sida wasaaradda cadaaladda, wasaaradda haweenka xuquuqda aadanaha, idaacadaha, journalistyal, ciidanka, waxaana la baray sida xuquuqda aadanaha loo hormariyo loona difaaco.
Security institution building is especially important to the Southwest.
Koonfur galbeed markaan soo jeesanana muhiimada ugu weynaa waxay tahay in la baro ciidanka Koonfur galbeed naftirkooda xuquuqda aadanaha sida loo difaaco sida uu ilaalin lahaayeen xuquuqda dadka shacabka ee Koonfur galbeed.
And we are working to ensure that the protection and promotion of human rights is a key objective of the federal and state security institutions in this region.
Qaramada midoobay waxay aad u taageeraysaa ama u xoojinaysaa horumarinta iyo difaacida xuquuqda aadanaha ha noqoto dawladda dhexe ha noqoto maamulada gaar ahaan haddana Koonfur Galbeed waan laga hadaan jo.
With trainings that have been conducted in the past year for the SNA, the Southwest Special Police Forces and for prison staff.
Waxaa kaloo muhiim la taaban karaa in tababar ballaaran loo fidi doono horena loogu fidiyay sida qolada tababarada ciidanka dawladda dhexe militariga ciidanka maamulada booliska dhamaantood si loo baro xuquuqda aadanaha ay u difaacaan shacabka ayna u hormariyaan.
These capacity building initiatives will continue in the year ahead in partnership with the concerned ministries